Chris.
Another one.
Wasema basi, mapenzi mina wenongeza kasi, ili wapaga. Wasema basi, mapenzi mina wenongeza kasi, ili wapaga. Play nobody, nobody falling for you, baby.
Falling for you, baby.
I blame nobody, nobody falling for you, baby.
Falling for you, baby.
Uzuri wako unaoita, uliniita na mimi kaitika. Uzuri wako unaoita, uliniita na mimi kaitika, baby.
Uko kwako na moyo wangu ushaubeba wewe. Upendo wangu uko kwako, na moyo wangu ushaubeba wewe. Show me love, I show you love. Give me love, girl, I give you love. Show me love, I show you love. Give me love, girl, I give you love.
Wendo na weza kufanya ni girl, wendo na weza kufanya ni stay. Gili na kwenda na stopi na stake na kuwa slow everyday. Wendo na fariji ukiwa tuna miswezi mawazo ulevi na kuwa free. Trust me we were meant to be, maneno pembeni misisiki. Turn it down now, mina feel safe pali unapokuwa around. Jali pesa dollar, shillings, pound, una chali feelings, these around. Yeah, wakisema me I don't care, ukini touch I'll be right there. Unichiti me, don't dare, na kuomba please baby girl take care. Nakupenda, nakupenda way, sticking on me every time, don't go away. Love me deeply, hold me quickly, it's all I can say. Nakuwaza wewe unaniwaza mimi pia, napokuhitaji I'll be right here. Haumi fichi, haumi chichi, baby, I have no fear.
Upendo wangu uko kwako, na moyo wangu ushaubeba we. Upendo wangu uko kwako, na moyo wangu ushaubeba we. Show me love, I show you love. Give me love, girl, I give you love. Show me love, I show you love. Give me love, girl, I give you love.
Yeah, it's your boy Chris. Alongside this, this is how we do it. Luris. Beat, beat. Genius Records. This Chris, Chris, these, Chris, Chris and these.
Another one.